Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora inga iwi e whakarongo mai nā koinei ngā kuhinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moana nui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwa i tēnei. Kai te anga whakamua te kaunihera, he whakatūpato i te wai. Kia ora. Kua puta he pūrongo nā toi te ora e pā ana ki ngā pū kohu wai. I tēnei wā kua horā atu ngā pū kohu wai nei ki ngā roto o Rotorua, Roto Iti anō hoki. Ko ngā kōrero o toi te ora, kia kawa te tanata e kaukau e pā atu ki te wai, e mahi i ngā mahi i runga i te wai rānei, te hī ika, te haere i runga i ngā poti anō hoki. Ki te pā atu koe ki te wai, tērā pea kā ngau atu te mate huango, ka pupū ake te kō pukupuku, te māu iwi i roto i te puku anō hoki. Ka whakatūria e tahi pōhi ki te whakamōhio ki te tangata i ngā mōrearea kai roto i te wai. Kai te whakatūria e te kaunihera ārohe o whakatāne i e tahi wharehau mō rātou. Mō tēnei wā kāne ki hea ngā kai mahi o te whare kaunihera ki te tahi atuāhi mahi ai, kia muturāno ngā mahi o te whakatū whare. Ko te tikanga o te whakatū wharehau, kia pai ai te haumaru pe te hauora o ngā kai mahi.